nice to kiss, baby.
Leave money on the track, yeah.
Check it. Keeping natural. Line your mom be cheap, baby. And nobody knows that you are down for me, baby.
Baby, ni ruso ni deke. Ni si chekwe, iwe kwangu mi mateke. Tu esote. Kila mara kili yangu wewe tu. Umenifanya nimezama mwenzio. Kila mara kili yangu wewe tu.
The way that I know, the thing that you do, the way I love you, oh, baby, you know, kufanya ni kusahau, waka mimi kushushinda, sipenda kimatara,
nusu kaput, umenipiga nusu kaput, nusu kaput, umenipiga nusu kaput,
Haribo, Alamba, Alamba, tamu tamu katoa maganda, uma kibanda, misamba, makalete kabonja kitanda.
Kanite Kenya, te Kenya,
aye, kanite Kenya.
Mina pe Kenya, pe Kenya,
aye, mina pe Kenya.
Kucho kuru kucho,
aye,
kugani kiruboto,
aye,
joni kupi burunguto,
aye,
mekwa kuzumbu kuku,
aye.
The things that you do, the way I love you, oh, baby, you know, kufanya ni kusahau, waka mimi kushushinda, sipenda kimatara,
nusu kaput, umenipiga nusu kaput, nusu kaput, umenipiga nusu kaput,
baby, you know, the way that I do, the things that you do, we I love you, oh, baby, you know, kufanya ni kusahau, waka mimi kushushinda, sipenda kimatara.
The Mix Killer.